mwaramutse neza dususuruke dususuruke zose genda ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com mu biganiro ahanditse umuziki zose urazisangayo adresse yacu ni radio yacu @gmail.com facebook voa radio yacu ohereza nimero rero yawe ya telefone tuzaguhamagara rwose ususurutse abukunda Bahizi Charles yaratwandikiye kuri WhatsApp yijwi rya Amerika nimero guteranyaho rimwe 202 441 99 31 ati mubwire ka Milindi azasubizeho cya kiganiro cy'amateka y'indirimbo Scarborough Fair murakoze uwo rero niko Bahizi yatwandikiye kuri WhatsApp noneho ndamushaka turavugana
murakoze cyane iriya ndirimbo ya Scarborough Fair naga nyumva kera cyane kera rwose njye nyumva mu ndirimbo zitandukanye mu atandukanye ariko ukumva urumva nini mu cyongereza kandi twabaye na mu gifaransa muri francophonie tuyumve neza ariko cyagiye muvuza amateka yayo n'ukuntu ifite melodi nziza cyangwa injyana melodi nziza ibintu bisobanutse niyo mpamvu nifuje ko nabasaba ko mwakongera gusubizaho amateka y'iriya ndirimbo ya Scarborough Fair murakoze cyane kamere
ngiyi rero Scarborough Fair
Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Parsley, sage, rosemary, and thyme.
Sweet of sparrow
and snow-crested plough. Without no sleep or night,
and echoes the child of her
mind. She'll be a true love of mine.
Strands and polishes of
and she'll be a true love of mine.
Tell her to reap it in a sickle mill of blazing in scarlet battalion.
Parsley, sage, rosemary, and thyme.
Scarborough Fair tumaze kumva yaririmbwe na Paul Simon na Arthur Garfunkel amateka y'iyo ndirimbo rero nayahe Scarborough ivugwa muri iyi ndirimbo ni umujyi wo mu Bwongereza naho Fair ni isoko rinini mbese ni imurikagurisha Scarborough Fair rero bivuga imurikagurisha ryo mu mujyi wa Scarborough Mu mpera z'igisekuruza cyo hagati, Moyen Age cyatangiye muri 476 kirangira mu 1439. Uwo mujyi wa Scarborough wari ufite icyambu kinini gikomeye, amato menshi aturutse ku isi hose yahazanaga ibicuruzwa. Buri mwaka kandi haberaga imurikagurisha rinini cyane ryajyagamo abacuruzi benshi cyane baturutse imihanda yose, haba mu Bwongereza, haba ndetse no mu mahanga. Iryo soko ryatangiraga ku itariki ya 15 y'ukwa munani rikamara iminsi 45. Usibye abasare bayo mato yahomokeraga, usibye kandi abacuruzi b'ubwoko bwose bahazaga imurikagurisha rya Scarborough, ryajyagamo n'abandi bantu benshi b'ingeri zose, tuvuge nk'abahanzi, abacuranzi, abaririmbyi, abasizi, abakinnyi b'ubugenge n'ikinamico, n'abandi bahanga b'ingeri zose. Twumve Scarborough Fair yacuranzwe na Celtic Woman.
Are you going to Scarborough? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember each one who lives there. He once was a true love of mine. Tell him to make me a cambric. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Without no seam nor needle work, then he'll be a true love of
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke. Umuntu wahimbye Scarborough Fair yayihimbye mu kinyejana cya 15, ariko kugeza ubu ntabwo azwi. Muri iyo ndirimbo aratuma umuhisi n'umugenzi, buri wese werekeza mu isoko cyangwa se murikagurisha rya Scarborough, aramuha ubutumwa bwo kumugereza ku mukunzi we uri muri uwo mujyi. Mu magambo make, uyu muntu afite uwo akunda ariko ntazi nawe niba amukunda. Aramutumaho rero ngo akore uko ashoboye kose, mbese akore ibitangaza bitabaho kugira ngo amwereke nawe kwa mukunda. Aragira ati, niko ye, wabugana mu isoko rya Scarborough, nugerayo umbwirire uwo nkunda uba muri uwo mujyi azankorere ishati itagira urudodero, itagira uruteranyirizo, azambonere agataka gato ko guhingamo hagati y'amazi y'inyanja n'inkombe, azahingishemo umuhoro ukoze mu ruhu. Ibyo byose nabishobora nzemera kwa nkunda koko none ho twumve Scarborough Fair mu ijwi rya Media Evil Babes.
Are you going to Scarborough Fair? Cause he said he was married in time. Remember me to one who lives there. Was once a true love of
susuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Turaganira ku ndirimbo imaze imyaka irenga 500 itavaho idasaza yitwa Scarborough Fair. Ibyatsi umuhanzi avuga mu nyikirizo y'iyi ndirimbo ni ikimenyetso. Ubusanzwe byose bikoresha mu buvuzi no mu guteka kugira ngo ibiryo biryohe cyane cyane inyama. Ariko uko umuhanzi abikoresha mu ndirimbo ye mu buhanga bwe bwo kuzimiza arabwira uwo akunda akamuri ku mutima. Persil ivuga ngo ndu wawe. Sage cyangwa se soje mu gifaransa ni sinabaho ntagufite. Rosemary cyangwa se romarin jya uhora unyibuka. Time cyangwa tin ndashaka ko umbyarira abana. Kuvena no Scarborough Fair yacuranzwe na Sarah Brightman.
He was once a true love.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Indirimbo Scarborough Fair yarakunzwe cyane mu myaka yose irenga 500 imaze ihimbwe. Uko iyi myaka yagishira, uko yagisimburana, Scarborough Fair aho gusaza cyangwa se aho kwibagirana, aho gusibagana, ahubwo yagiye iririmbwa n'abantu benshi cyane banyuranye bo mu Bwongereza ubwaho nabo mu bindi bihugu. Bagenda bayihindura bakurikije uyiririmbye. Iyo ari umugabo, ubutumwa bw'urukundo abwoherereza umukobwa. Iyo ari umukobwa uyiririmbye cyangwa se umutegarugori, ubutumwa abwoherereza umugabo. Nyamara ariko uko byagenda kose, kugeza ubu umwimerere wa Scarborough Fair ntiwigeze uhinduka, ntiwigeze uzimira. Muri imyaka 50 ishize, Scarborough Fair yabaye icyamamare nanone cyane kurushaho, biturutse ku baririmbyi Paul Simon na Arthur Garfunkel, nabo ubwabo bari bakunzwe cyane bikomeye. Simon na Garfunkel bacuranze bwa mbere Scarborough Fair mu 1966. Twayumvise mu ntangiriro y'iki kiganiro. Noneho twumve iyi ndirimbo uko yaririmbwe na Amy Nuttall. Nchuti zijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke cy'u munsi kigana ku musozo. Twaganiraga ku ndirimbo Scarborough Fair imaze imyaka irenga 500 ihimbwe. Nyamara ikaba itarigeze isaza cyangwa ngo izimire. Ndabashimiye byimaze yo wifuza ibisobanuro ku ndirimbo iyo yose cyangwa se ku muhanzi runaka tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo tubimugezeho. Adresse ni radio yacu @
Parsley, sage, rosemary, and thyme.